fuoco lì la benzi, papette a casa in vela. Non pese la vepi, sana lole mwana casa si vutica. Come ho camata mwezi, si maloa mwana casa ci te recharge. Mamu ika dipi, mwezi onze osamu sinta, yeah. Mama akati aze malaulo, umakuocha ndi wazulo. Zako waka kuimbila wezulo, unkaye sanga rindi bota, hakuna maite.
Utagumugonda monsa mwamwe ungafune, utagumubasa zonse zomwe angafune. Kumaziwa loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice. Yeah, loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice, yes.
Imagine Kondi chiri befizi Ngari sama gugonda Sanga kale Olota mumangila mpanda Uza mupeza alipanja Uwe kaso nkuzada wa Kanizi matele Kuma akati aza malaulo Umakuocha ndi wazulo Aza kuanka kuimbila wezulo.
Loyal is a choice. Yeah, loyal is a choice. Loyal is a choice. Loyal is a choice. Yeah.
Sunga mulipile, utakulupilike. Ngati amafuna, 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 amafuna zaonesa.
Izi zomare na mukulila. Izi zomare na mchitila. And you expect loyal in return, uzalila. Uzalila, yeah. Utagumugonda monsa mwamwe ungafune. Utagumubasa zonse zomwe angafune.
Kumaziwa loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice. Yeah, loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice, yeah.
Utagumugonda monsa mwamwe ungafune.
Loyal is a choice, loyal is a choice. Yeah, loyal is a choice, loyal is a choice, loyal is a choice, yeah.
Yeah. From City Records.